abeka izulu tshela ungiphe amandla mawumthandazo wawuyikhaya manje sengiminyedwa ngifunda ukwina ungifundisa uthando ungifundisa inhlonipho uthi mntanami khubeka noma umhlaba umubi namuhla sengama ngizama ukuphumelela kodwa khona okushodayo mama ngikwazi ukufika but it's hard to see aphilisa kodwa mina ngisazizwa izibusiso ziyanda kodwa isikhalasa kwasikhwalisa ngisho ngihamba phambili inhliziyo yami isala kuwe ngikhumula mama mama we ngikhumula mama mama we yongiphumelela yami ayisho lutho ngaphandle kwakho mama we kutule izinyembe ziyangithola ngifuna ukukutshela mama ngiwenzile kodwa amazwi yaphela uthando lwakho lusezinhliziyweni izisombe zakho zikhuluma nami.